studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande ga fandu hala mamadou sama seku jobnal sakrabe kedibe asidam bondo wadi dudda to lo kangaba banku mala hakunde bus ka gamnyo ben nyande talatare de noga dido hiddig hen noga gu on barmi e wi lam ko be yeddugol saraji datti sam binta hono dido asidangaaji dental candidat en holitibe ben nambama be nagati noddango sammin gollo suudu batirundu e wi dental gal soni wala ko dawra be gollan goddun e le ko rata ko yimbe gonbe le amu bofla be na metta sanne bangal njibule gulleji mabbe di yella wobbe kayu yaltude jaati le amu o di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide alal bari noga e jenna e mbiyan livre juillet 2020 bismillah sakirabe noga dido maybe noga go on barube anabe do mbiyan barube sanne dum woni ko tayka tiagal asida do datullo kangaba bankona le mbiyan region kulukuru bete nyande talatarnde e wi lam ko be leedi ndi car pamro e camion ben gopondiri do ngul do datullo mbiyan ngul jati asida e der e mudun hakke noga yon hiddiki hen wadi non le lewru me jabbinudu kambar dum woni ko lam ko be ngadi no dango fawde e jamarnde bangal tabagol sarjaaji lawidi keddan ko heban en maryam kulubali e do fashitango
ido kabaruji suudu ministre humnindu kabar dati leedi meden di kanyum hokki dun holli tiwide accident o kolade sababu mudu e vitesse ngaji bondi kanye waydi tabade sariyaji do dati yimbe le nogay idom keddiki le hen nogay gowo be kasen barmi jaddon be nawni kisane barmu be fu ngaddama suudu hopital gabriel touré ido kasaraji an jahatan keba sembe le datol kanga bangol le nogay lewru me jabbi non du kasara goddo kasen wadi hakkuno kurre mar le kanye e narena yimbe le nogayom keddile hen sappo barmi le hen holitama wiyade kamiyoji moddi kanyon jeso natoy ton e sotorama le imugol saper pompier wombe tokuli koro koliti le lebitati arandeji hitande 2020 be bi ko yata yimbe le chapande jeegomi didon keddi ton le kasaraji dati ko buri ujnere teme dron kanye ngoni barmube le hen wattu jone be ngadi no dango fewde yimbe le dorboto mobilaji be tinno dewa sariyaji ko woni do dati ko
sababuji dido asidangaaji mbiyan se yu sato yeddugol sariyaji dati di dum woni ko wihi horejo porto son civil bamako kanon litnankul nen adama jatiki jara huliti wide yimbele na do dati modi mbien yogaji bamako e badade mudun yalla hinade asdangaji e mbien yalla hinade nu yawiri asdangaji kedana ko harni maryam kulubali do fashtango alcc
kasara ngaji gado do lawide wattu fu atawan wayle teddinde sariya lawide woni sababu ngaji mu so dum betige le suudu protection civil do bide jogi yimbe landin be wattu fu yaade walloyde yimbe be kasara hewti do lawide so a ewi lawo Bamako Segu, Atawa Yimbe, Protection Civil, Ana Maraka Kunko, Konobugu, 1008 Logement, Ebedo Lawol, Bamako Sikasu, Takora de Wole Sebugu, Sanakoroba, to Tido Lawi Fu Gwale Protection Civil, Anawawi Taikedi, Sabi Atawa Wakatifu, so one Kasarangato, to Tido Lawi, Be Imotono Yavi Yade Walwede, Yimbe Bamube, Bengondo Lawol, Bamako Kangabangoldu, Yimbe Topedu, Anawata no Motiri, Gwale Mue, Bede Jogi, Mublaji Lobby, Minari Yimbe Baube Daranar, Ido Goleji, Yimbe Landinbe, de gollem wattu fu
kala njibe be dorol famu do hejjo su tamani na bawi notorade bembol whatsapp numero 76 63 88 51 viamu mo mudu yoba takay mudu 37 321. Dental candidat en holitibe mbien nambama le wuteji député en wajimbini yosudu batirndu samine e le mbien karutal njedobe kabaruji nyande alal barende dental ngal holiti wonda ka fe e jabuji fedde cdo e di cour constitutionnel den no soni wala ko dawra mbiebe holiti wadde majuredi e le ko warata ko basiru jara yo jokko horajo dental ngal mbien keddana ko harni boubacar labas koni e do fajitango omar waygalo
jusqu'à aujourd'hui l'accent a été particulièrement
fahande ko ngonde halde ko tan yo nokule jeddido woteji di ngadi non dun sediawo hali do mudun fa député chapantato gobe potine ton hay minene do min gonde halde do yo nokule nokay non ana buri député chapande jeegom kanyen gonde dido tidal laaji ko mbi be ngada demissioner ko dud dun yatta e sariyaaji leedi mali ko min dat se nyaloma hande o yo suudu assemblée nationale du fu président kanyum way fusude suudu assemblée nationale du wawa wiide député yogay mabbe pototon ko min dar tatan suudu assemblée nationale du fu min gada no dango fode jamare de yimbe le futtino ngabe imma daraji
sur le plan politique on va demander aux populations de se mobiliser
idilaya miyan yo hirsugol mbalu e wi lamu ko miyan e wi dina ko be yo sunna nulado alayhi salam fewde e kala baw jogido bawde mudun ka dum yata fe tiagal sariaji yogaji katanna alfadi wangara almami miside sidi yaya tumbutu ko halni fatiya tra do fastango alsisi
balu la yar kirsete andi nyende julde le dina alislama ko sunna dum hollata wiide wana wajibi sabe rasul sallallahu alayhi wa sallam nyende julde bali didi o hirsi balu arande mo hirsi o holliti wi inde mako kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam e inde yimbe galle mako hirsani balu dido bare mo hirsi o alsame fu be gala bawde o hirsani yimbe fu kirsobe balu layari wajibe jure mu en fecure tew o becce tati fecere arande ne galle mako to nyamete becce didi keddidi yimbe be gala bawde be hokkete anni dabaji kandi hirsere layari pali bey nay kan gilo iwon dabaji nay bawde hirsere layari daba kirsete do wana hani latade daba kibude
bangal nyaaw coronavirus mbiyan hande 31 noga jena lewru mbiyan hande alal bari nyaafu don noga jena lewru 2020 kambe dogotrambe holti wiide nyaawdo goto beedigi hen mbiyan jetton samtanama fay goto iwali hen don so dum fu fawrintama don adadu o woni unyaaji dido temedo njo noga go mbiyan be nyaawbe ane mabbe samtanabe unyero temedo jena noga jeddo temedo noga noyo muni iwbe fa hande bangal kabaruji dido baflo be ton ben yimbe gonbe le amube na metasane bangal jibule golleji mabbe di wobbe holliti jati yaltan le hen ardibe amu ben circle obbe holliti anditi jati dido tellaji ka be bihi yu batte rafika ki gollirde kedana ko hebani en Musa ben be sidibe meddo fostango Umar Waygal LCC
yimbe le gonbe e fedde amonde collectivity dalaji mawdi jogi e lamu bofula be
ti talaji fa hewi ana bile amu beedade dundum won suka mo hebay windade amu o fa hande so gonga o min kam mi nimsiti sanne ko natu mi amu o so o mo heddiri ni mi de anni yaltude e makko
ko nayri bangal tid allaji di yo bangal to pharmacien be to jati ko liti wiida no jogi tid allaji mawdi sabi de wajibi fu ngaddo to ordonnance mudu sina warda e talki di itile sudu doktoror ndu
ordonnance ngaji ngaro di fu wanti ketaki do e majji wanti dala mo mi jogi ko nayorto bangal o do tikki so wana dum golle o ana yafi neddo fu ngaddo ordonnance mum so tawi tikki o ana he heban ledde mum
yimbe lo gollobe le sudu doktoror wonbe nokko no dirtedo bafula be ko liti wiide sa dewi fedde CMS nde kanyun jati jogi dido tidallaji mo dum woni ko noddir caisse malien de sécurité sociale kedden odo docteur goto bafula beto ko sifido hen
wonti dallaji bilide golle amu biden gondi wadde ko mi bayi fu yalla golle o wana heba yafudi nga fame tan wiida tidalla o wana nuko amen do woni gollirdi daranidi golle amu o to tidalla o woni kambe kani wadde ko be bayi fu yalla nambara ngaji gondi golle amu o ana motta
ndudo sudu yadiri jati an jogi dido tidallaji kedden goto lamido fedde ndem no dir CM SS comme sifido hen
mi gonti dalaji fahi ko nayorto bangal kaki gollirde mi ngala machine kando jewtade kartingaji amungaji gaddeteedi machine mo yimbe windorto o du bondo
fardi dido tidallaji hebenede jogala wajibbe do yimbe le sina marathon munyal won ko kanko Musa BCDB o hebini studio tamani mahina
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe.
Sengare li kabaruji amen na der region ngaji di em jonno to segutun accident bondo wadi di ben do datol segu nokku ben ngudde nokku ben zambugu nokku ngudirdo segu hakkiloji sappo e joyi ne do yimbe nayo heddike en sappandi taton barmi ben holtama wiide seda fuji holti wiide car ben car kanye ben karuji di iwo goddo iwi sigoto iwri bamako woni ben gopondirbe holti wiide do batte vitesse modo sabab vitesse modo sambini odo accident to korotonno jon en kaborre mbiyan ngadi bombore le nokku tonu commune dinangour be seda fuji holti wiide be ben bonni so jangnirde wotere gonde le nokku o nenno be do jati holti dun kambe jon en kaborre be holti ngadi gidali fewde e jamarande so ni mbiyan do mbiyan fewde kala gollirde e lamu o to yoroso ton député MA mbiyan ngadi kawrutal hakne mabbe e jamarande yalla martini ko kumpa gulleji ngadaade le suudu batirdu ndu e bangal ko wiyete groupe parlementaire bi be memi dun hala kabaru politika ko e kanyen denagu lendini e be yela mabbe yo dun sumela sise yubite no yawiri intimidar no ben kabaruji ito santo mbiyan ko wiyete mbiyan fesagol fewde e pali fuddi kenyan noga jitti lewrundu le cercle 100 ka lamu yimbe kmani be cellal be holti wiide hakke teme de kabaruji mbiyan chapana nja chapana nja non sukabe le ko ngaji noga jombe fuf mbiyan pesete fanda mudun fanda mudun woni habude nyaw pali on denno dum wadi wi kanko kayado hala o golleji di watte kinibe golleji di yimbele temede nayo chapande jeddo en nayo dum timinta kabaruji amen men do e sedden yewtere meden wawande